Nipigie simu sipoke, uniulize nani. Nafanya kublock ile namba, ata usiulize nani. Wanki posti status, una like, una view yani. Unavyo viposti ata vienda ni na yetu stuesheni. Sawa na ficha yangu aibu, nimekuchiti ndiyo sababu. Ama nifunzo neni adhibu, walu hutaki nipa majibu. Baby si unajua kwamba kuna bahati mbaya, we ni binadamu sikatai. Nisame mwaya nilicho kufanyia, hata kwa wanyama kifai. Niliahidi kwamba tutafunga ndoa, harusi yetu itafanywa Dubai. Ukinisame mama yote tafanya, sirudi tena na pawalai. Oh baby, mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadum kidogo. Sasa baby, fanya unisame mama njonjo, usiliache pengo. Basi baby, naomba pokea simu yangu, minataka tuonge.
Minataka tuonge, 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 minataka tuonge.
Tusiachane my lady, mimi na wewe wakupendana. Imefika stage hadi mimi na wewe tunafanana. Nakupenda kiukweli, usione kama nakubana. Kati ya wote yani wewe ndo umechaguliwa na mama. Waone wale wanaona kisa nakupenda, wameanza kunipenda hao waone. Mara maneno ya kuponda utanipiga chenga hao waone. Kuadhirishia nakupenda, watazame kalenda waone navyopotea.
Walijua utaniacha solemba, sekundo zinakwenda hao waone.
Mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadum kidogo. Sasa baby, fanya unisame mama njonjo, usiliache pengo. Basi baby, naomba pokea simu yangu, minataka tuonge.
Minataka tuonge, 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 minataka tuonge.
Mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadum kidogo. Sasa baby.